baby butterfly. Sikateona ni blema, manjele londine. X5 yao can you do that? Foka zenzi benzo gani za kini chikwati. Demo love di wenzo ni shoki na mukati. Muma gani zuma kidins na mumutima. Ndiwe chikali, unga meutingi sensima. Ni mawani, nika kuchitia expose. Wazambo kubisa viva mabisi na kabozi. X1, enze kumushe zenzo kola. X2, enzo kunduwa shano peteka makola. X3, enzo nikondi akambira chena fola. 4 sinza kamba, njine nina faula. 5 ina wakulu, wakudanja ula. Olo magelo wazi wati
mashandaula.
Njue kangono bati mkulu kupresenti. Uvomezo kutenga kari 4 moli 20. Dispatch biti alpha na uga kenti. Munama 1-1 bati neni 5. Yaka sida futi nilete yani 5. Munama hand just dry neni 5. X5. Munama 1-1 bati neni 5. Yaka sida futi nilete yani 5. Munama hand just dry neni 5. X5. Munama 1-1 bati neni 5. Yaka sida futi nilete yani 5. Munama hand just dry neni 5. X5. Muleke system yoni ende sana mendo. Acting blind mungendi mwe walendo. Patinishe muzi wapene ni nafika levo. Bano baja kuja konse wavuta. Chongo mamoto kayeli la mauta. Bize munga inbox asheri mumba. Muzani kone sona nyamuka kwino kunyumba. Yuo wama pressure loko wama kukumba. Wafila outfit batinzeru kuipa. Mapasta ziuba uza
papa go deeper.
Juwe kachikata manje chenjuwe ko chipa. Why swim entena munga uja gero wanga. Olo munga uja wene enze gero wanga. Lelo nisa kuname wewewe wanikanga. Muzako wanapisha jirizi hapa wa manga. Feel free guys pirani patepo yanga. Munama 1-1 but in any 5. Yaka sida futi nilete yani 5. Munama hand just dry in any 5. X5. Munama 1-1 but in any 5. Yaka sida futi nilete yani 5. Munama hand just dry in any 5. X5. Munama 1-1 but in any 5. Yaka sida futi nilete yani 5. Munama hand just dry in any 5. X5. Ha, ijade. Ijadea. Siya bene Hennessy, bene Otomu, bene Chitich. Yonze jachanich, jaikari jahonda ndani. Na siya yonze hau, bene Jemasoni. Na siya yonze hau, na buwana tengaiwe X5. Ha, viona ni varira, munga ndiwe Lamborghini. But ndiwe X5, wena ni pamu guys. Munama 1-1 but in any 5. Yaka sida futi nilete yani 5. Munama hand just dry in any 5. X5. Munama 1-1 but in any 5. Yaka sida futi nilete yani 5. Munama hand just dry in any 5. X5. Munama 1-1 but in any 5. Yaka sida futi nilete yani 5. Munama hand just dry in any 5. X5. Wena nguwa na ma X1020. Munga ni time. Elstone for life. XYZ in the beauty. ZD's for Africa. Fire daddy. Fire DM. Fire.
No.
DC Batu.